yako utajipata umekufa na pressure bure. Akisema Mungu baraka zifike za kwako, hata ukifika 40 zitakupata iwe ni wapi kule. Wacha kuforce, itakuja yenyewe lakini kivyake. Madam boss, siku yake kifika na jina wakuite usikopi. Ninachofanya you don't wanna regret the mistakes you don't know. Ninachofanya ndo mahali niko nifike. Pressure, punguza pressure, take it slow nasema. Someday